tunin radoni sagal amerikat radonin voa sagantana fano romo metrobandi galgal saati la mawada ka saati saadit metrobandi kudan sagali didda mishani fi soddo mitokratti radoni voa tin kopya fano romo tin dabar ska mantan jalqaba kamoltana do tanjennu voa dabi voa ege huji jalqabe ganni torbata mishane son ardirola happy birthday yohan mo bagdalatan jeda ansora la ketsan kesumes
Kanadu dubbisan tujube urati presidentin America Donald Trump bakaduwa mana murti mumicha ke sejiru gutur af nama mudani jiran
gam kane namo akomare fulle jenne voen media motuma america ti ganne torbata mi shanitin duratti afan gargarati na huji jalqabe afan kan ke sa tokafan oromo takuma jenne happy birthday kanamo baklalattanu jeda jenne kam kanen mo worri man hida qelinto gubdan jedani tin Ethiopia hida jiran bitokof diddam tahani ardam man murti dufani tin man diqqa tok ke satti walit qabane nu hidani man dukana ke sanu hidani jechun dubbatani abukato sanle wanjedet jira presidentin America nama ba murti mana murti wali gala America tiftau kale gal gal labsate namikun kaima gargan afurtami sagalit aji murti tan congress America tfudachu fudibachu sale murtesa wanarisani qoppe sin ke sa gitokko odutta sana tujube
President Donald Trump bakka duwa mana murti mumicha ke sajiru Neil Gorsuchin gutuf jiru seratum tonne mana mare bakka boota ke sa sagale ratti kennuf jiran dubbi man White House Sean Spicer akka jedanit bulchin se Trump wai ka imama kana ipsa walittanu kennuf jira jedaniru Trump Gorsuchin filachu sani kan beksisan kale sagal galayo taw biyettin abba murti akasi randebia biyettin abba murti akkan barnota qaban hayyu gudda filatte jedan gorsashin bekama cimaf barnota sera gitan qamne ka qaban hera akkan barre famit hoji hi kuf ka ciccan hojjetan ittin jedan Trump gabasa kutu soraades
abban sera man murti wali gala United States namahaga lubun jirut hoji hojjetu man murti wali gala America kan kesa abboti murti wali gala sagalitti dir tokko abba murti wali gala olana tayetin hojjet amma tokkotti bardabra lubbu dabe namharat filan obaman president in america ka durijechu filuuf jedeetin bari huji keeti dumachuut wanjiruuf jedaneetin partin republican irratti didde amma trump carrargateetin namfile taatulle fudachuufi dibachuun ka congressit trump akkumtaayif uyu nam huji tanafilatane kale galgal white house ke salabsati
today I am keeping another promise to the american people by nominating
akane jada president trump ardalle wanummat amerikati if wada gale kuno gutu jira abbas heera neil gorsuch filajet ummat amerika millioni hedduni presidentin amerika abba murti wali gala hin filajetini murti fate jada president trump namu hujitana filam kunene university bebekam to columbia harvard dif oxford ke sabalat abba man murti wali gala oliyannat namaganna furtami sagalit hagaganni shantamatu hojjechu danda khaima jedani abdatan
I have always felt that after the defense of our nation the most important decision a president of the united
ani yo chufan biititena yokana mo president in america murtin ne murtesi danda guddoni naga biyisa egu jedetini dugefad akaganna abba seera tokkotti namekunene agaganna shantamatu yo ojjechu dandawu jeda president trump abban seera filatan kunene yo congress in america led e jede americane sefi here america gutummat hujirra olchu fojjadda jechu wadagale partin democrat partin president obama fanjechu namkana qoratani tin huji fudachu fi dibachu sani woma egeri waleni lalletat tatulle wonni americana nami heddun gafi namkana gafate kessa qorachu fdem
Bakatton United States in akkain sen urkamus American garena motomora odola Pacific ke sajranif dahata siyasa gafatan qobachisuf woli galte jiruni kabajjejechuran mumich ministera Australia Malcolm Turnbull beksaniru woli galtensun barabulchin sadurani kan Barack Obama ragamef kulu galto tokuma tokof ibalama kanen utu Australia senu fialani dabse samanif mora Papua New Guineaif nurut ge saman ra geesaman ragame white house russian spacer kale sa akka ibsanit baqatto tamararatti qorana cimaatu geesamuuf jira ዶናልድ ትራምፕ ጀቻ ከነ እናዱ ለፈለኖ እረደደ ቢውዳን እትፈየደማ ትራን ዩናይትድ ስቴትስን ከሰኑ ከመዩ ቆረና ጭማትረት ገጌ ሰማ ጀቹን ዱበተኒሩ ማቲወንጁ ሾታ ሸንተመታን ከነን ሃንጋዮና ቁብሱማ ኤየማን ቀባን ዌስት ባንክ ከሰጅራን በከሉልቶን እስራኤልፍ ፖሊሲን ወልጋኒት አቺባፈማን ነሞኒ አሞን በከመን ምርቲ ኦላና እስራኤል በረኩማ ለማፍቁድ አፍር ከሰ ደቺ ፍልስጤን ረትዋን ጃራሜፍ ሃዲገ ሙጀደ ከሰ ወራኒ ገዲሲሰኒ አከባን አጀጀ ነሞኒ ሄዱን አቺን ባኑ ጀቹራን እብደ ቀብሲሰኒ ፖሊሲ ተዳካ ደርቡዳን ዳንዲ ጭፈኒ አሪሳኒ ሙልሳቱራን ሚኒስትሪን ኢትሳ ከለሳ ከጀር እትሙ ምች ሚኒስቴራ ቤንጃሚን ነተኛሁ ሚኒስቴር ኢትሳ አቪጎር ሊበርማን ማኒ ሃራን አከ ኢጃራ ሙረጋስ ሰንጀ ኢጅራ ቆብሶምኒሱን ኢጃራሙን እስራኤል ፍልስጤን ግዱት መደወልት ቡኢንሳቱረ ፍልስጤን ዌስት ባንክ ኢየሩሳሌም ገመባ ቀብዬ ኮት ጀቹን ፋልሚቲ ካን ሚኒስትሪ ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ተኡን ሞጋፋማን ሬክስ ቲለርሰን ኢላልጂሴ ሰነቲን ሀር አሰገሌ ከኑፍጅራ አዴምስኩን ከቦደተር ክፈት አጀጀ ትራምፕ ዴኝ ኢማልቶታ ቢዮታ ሙስሊማ ጉርጉዶ ቶርባራ ኡጉራካኒ ቦድ ሙደማ ሪፐብሊካኖታ አፍ ዲሞክራቶታ ግዱት ኡማሜን ካንካይ ኦጋናን አባቦባ ኤክሶን ሞባይል ድራኒኩን ታይታ ከናፍ ምርከኑ አርገቱ ጀደሜ ገማ ዮታይታን ኢንሳኒ ረጋስፈም ረኮል ወራንሳ ሲሪያ ደንዴቲ ሜሻኒ ኩለራ ኮሪያ ካባጭማ አደም ኢሞቲ ራሻፍ ቻይና ኢላልጂ ሰጅሩ ተሳኔ ገታ ኢሞቲ ኢማማታ አላጭ ሞታን ከነከ ዳንጋ ዩናይትድ ስቴትስፍ ሜክሲኮ ኢጃሩ ሜክሲኮን ገቲሳ ከባስቱ ላልጂ ሰሙ ደመጅሩፍ ኡጉረ ትራምፕ በቀቶ ተረካን ለይ ሳኔ ገታ ኡጉረ ኢመለ ኢሳንካን አንጎት ሚኒስትሪ ኢማላ ኢበሰጋሊ ኦልታ አንቱ ኢቲሞርማን ሲሪያ ትጅረቶ ኩማሞት ሞታ ከታን ስታፈን ደምስቱራ ማሪ አራራ ሲሪያ ጉራን ለዲግ ደመዴ ቢሰኔ ከጀልቀባን ነንጀል ቀበይደኒ ከነብደተን ተኡበክሰሰን ማሪን ጄኔቫ ከሰተጊ ገፈሙፍ ቱሬ ድራን ጉራን ረሰደት ተከቀበመናተው ደምስቱራን ከለሳ ከይብሰኒ ትገሩ ጅሎን ሞርሚቶታ ቶረከነን ህርማታኒ የሮን እሱ ጀዴ ኢያዱ ጀዳን ባቲ ሙዴከ ሰሎላ ዳቢንሰ ቶልፋ መሃንገቶክ ራሻ ቱርኪፍ ኢራን ተአጁ ፎሊ ገለኒ ትራን ጎሊነ ጌጉምሳ ከጀደት ካዛክስታን ከሰት ከገገፈሜ ሎላ ዳቢንሰ ሰነጭም ሱራፍ ተርካንፊ ገረፉ ሎድራት ዴም ሲፋሞ እናተው ፍርማት ሲያሳኒ አርጋማ ጀዴ አብደቹ ሳለ ቤክስ ሴጅራ ኡመረትስ ኦዱ አፍሪካ ገምታን አፍሪካ መነሙርቲ የከቆራቱ ከሰደርካ ዱኛ አይሲሲ ከሳባውፍ ተርሲሞ ሰደንዴሲሱ ረቶጀታ ከጅሩ ተኡበክሰሰ ገመብራን ጉሚን ወጋው ገኖ ተብያ እርገጡ ምራሜ ቦደ ገምትች ካሮራ ወልት ቡኢንስ አርድቲ ዳብሲሱ ላልቲሴ ቀቡረት አብዲ ጉዳ ቀባቹ ሳለ ኢብሴጅራ ገባሳኒታ ፓውል ፍንፍኔ ራ እርግቴፍ ናሞ
ጡሙረረት ሙርቲሌ ጉጉዶ ወልገይን ሆገኖ ተገምታ አፍሪካ ደበርስኬሳ ቶኮ ገመቹ ጉዳኑ ቱንታኔ ጨሌንሳን ስነ ጩፈታዳን ከራወተሜ ገሪንሳኒ የከወራናቲን መነሙርቲሳ ደርካ ዱኛቲን ከን ኢመተመን ብዮ ሚሴንሶኒ ገምታ አፍሪካ ሆገኖን ብዮ ተአፍሪካ ጀቹዳ ከነን ኩና ለካውመን ጉያ ጡሙራ ከነረት ተርሲሞ መነሙርቲሳ ደርካ ዱኛ ኬሳበው ሰናፍ ጨሌንሳን ኢትዴመን ሆገኖን አፍሪካ የሮድ ኤራዳፍ መነሙርቲ ሰደርካ ዱኛ አይሲሲ ከነ ሎጊዳን ሆገኖት አፍሪካ ትፉል ፈተጀቹዳን በላለ ፈታቱራን ነሞታ ገማት መነሙርቲ ሰነድረት ዮካንሞ መነሙርቲ ሰነድረት ያከላለመን ሶዶሚ ሰገልከሳ ሶዶሚ ሰግለኑ ለሚወን አፍሪካ አከታኒት ዱበቱ ሆገኖንዲኩን እጀኑን ገምታ አፍሪካ ከሰት ዱበተም ኩን ገሩ ቢዮት አፍሪካ ኡንዴፋ መነሙርቲ ሰናመለት ሰንረቲ ድርቀማ አከን ቀባን ዱበተን ይጅሩ ቢዮን አፍሪካ ሶዶሚያ ፉር ሚሴንሶታ አይሲሲ ታን ዮማኒቸ ሙርቲ ሰነከሳ በውዳ ሙርቴ ፈተን ገሩ ገምታን አፍሪካ ከንደገሩ ተው ዱበተም ይጅራ ዳበተ ቁረና ነጌ ጉምሳ ፍንፍኔ ከሳ ማድፈት ከን ኢንስቲትዩት ኦፍ ሴኩሪቲ ስተዲስ ጀደሙ ከሰት ቆራታ ከታን ናዱቡ ኢሲ ክርስቲያን አኒ ሙርቲ ደበርሰመከነ አከነቲብሰን
But now the withdrawal strategy is a political tool for the EU to
ተርሲሞን ከሳ ባይንሳኩን እጀኖ ሲያሳ ኦገኖን አፍሪካ ሞርሚ መነሙርቲ ሰደርካ ዱኛ ረቲ ቀበን ኢቲን ኢብሰተን ተይታጃጅላ እጀኖን አይሲሲ ከሳ ባውኩን አከብዮን አፍሪካ ኡቱ ገምታ አፍሪካ ወሊ ወሊት ቡንሰን ቀባቲን ወለቡማዳን ፈዶፊቲን ማንቼ ሙርቲ ሰነከሳ ኦፍ ባሰኒሌ ጀጀበሳ ያደንጀዱን ቀባ ጀቹ ዳንዱበተን ክርስቲያናኒ ተውዝገሩ ejjennoon kun murtii cimaa kan ta'in hubachiisanii jiru. Garuu ibsa ejjennoo akka salphaatti ilaalamus miti jedhu.
Oduu keenya xumuruu dura oduu ispoortiif sora.
Cabaa hidhatanii buqqaa dhidhiibatanii miil cabsatanii itti deebi'an 10 jalqabee 8 waltaaf amma 4 eega waltaane 4 muchisaa iyya. Dorgommii kubbaa miilaa waancaa Afrikaa 31 keessoo Gaabonitti itti jedhanii 7 kan keessu dhumatti. Marroo 28 taphatan goolii 58 gala. Maqaa kilabootii baafatanii afaan kennaa deebifnee sanitti himne. Koromtuu Aljeeriyaa dhahanii tapha keessa galchan. Arba Ivoorii koos guyyaanuu keessa oofan. Qeerramsii DRC onnee qabaatullee humna dhabee keessa gale. Nyeenci Atlaas Kaamarookoo baran akka fedhanitti nyeencin taane. Urjiin gugurraaleen Gaanaa guyyaanuu ibsite warra waltaaf keessa tokko taate. Akkanum jecha kilabootii 4 qofti waltaafan. Warri waltaaf kunneen akka afaan isaanii baafatanitti osanitti. Timne afran kunene fardo cocolle burkina faso fa mototu masrifa nyenci koromto kamerun fi hurjil gugurale ganafa ar burkina faso fi masretti fardo cocolle fi mototu masri walin tabata jechu saati tokko ndu bajjal qaban burkina faso fi masreni dorgommi barana ka afkon kanira tokkumayu moamne burkina faso sadarka fifan basefitti barana basefittechu addunyaa keessa 53 Afrikaa keessa immoo 80 Masriin immoo sadarkaa fiifaatiin addunyaa keessa 35 Afrikaa keessa immoo 30 jirti. Masriilleen dorgommii afkoon tabarkuudhaan 2017 amkee jirtan keessatti akkumaayyuu immoo amna maalii duwwaa duwwaan gargar baatee Ugaandaa fi Gaanaa immoo tokkoof duwwaan moote uf dur qajeelchiti. Moototii Masrii barkum tokkoof 1986 barkum tokkoof 1998 barkum 2006 barkum 2008 barkum 2010 warra moo'at keessaa tokko biitaan lamaanuyyuu warri jarii abdate hedduu miilii dhabame haqi tokko gulubiin miliqxe haqi tokko ammoo tafokkola namni haqi tokko waan keessa ba'ee fi haqi tokko taphaa deebi'uuf hin danda'u. Ijoolleen burkina faasoo kaakubbaa akka bineensa dirree keessa adamsiti jedhaniitiin abdatan taakki joonataan pitroofaafa nama ganna 4 duratti best player of the year taphataa beekamaa jedhaniitiin badhaasan ka isin biyyi ispaanishii bitatte joonataan zoongoofaati warra hin taphanneef keessaa tokko sodaachuu danda'an dhibi miilaan fayyine jedhanii. Ilmaan moototu masrii Mohaammed Elenefaati kubbaa ogeessaa bocaniitiin akka kenniisaa hiddan jedhanii English Premier League keessa kilabii Arsenal keessa dolaar miliyoon hedduutiin bitatanii yaammatan kaanilleen miila dhukkuba waan taphatiin fakkaatu. Wamtaateef uyyuu jarri lachuu masrii fi burkiina faasoon saatii tokkoof duuba Gaabonitti taphatanii jarri lachuu iyyuu afkoon keessa baraan mo'ameetu iyyuu hin beeku. Masriin shaampiyoona Afrikaa taganni 7 taate. Burkiina faasoon ammoo takkumaayyuu afkoon mooteetu hin beettu. Barkum 1998 keessa sadarkaa afreessootaa taphatteetiin barkum 2013 ganna 3 duratti jechuun biyyoota afran akka bara kanaa waltaafan taate. Warri waltaaf kunniin shaampiyoona afkoon ta'a bara kanaa Kaameruunii fi Gaanaatti bor taphata. Eenyutti Burkiina faasoo moo Masriitti waliin taphata? Wamtaateef uyyuu saatii tokkoon duuba ilaalla. Amantaa jiqasuuf jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Dhaabii VOA eegee addunyaatti oduu addunyaatti himuu jalqabe ganni 75 keessi jira. Afaan kurnyi hedduutiin jalqabe ganni 75 sun arri roolaa. Happy birthday. Ayyaalam sirba kanaa sirba Stevie Wonder Happy Birthday jedhikoo kanatti deebinaa kumree fuullee jennee dhaabii VOA eegii hojii jalqabe ganna 75 keessa jira. 75 irroole VOA'n gaafa waraan addunyaa lammeessoo hojii jalqabdee jechuudha. Eegi suni afaan hedduun hojjechaa bahanii amma afaan 45 hojjechuu jirti. Kan keessa tokko afaan Oromooti. Wamtaateeyyifu ganna 75 kan irratti. Dhaabii VOA qophii gargaraa qaba. Tan irratti Henok Semmegzer, daayirektar VOA Amandaa Benet dubbise gara namoota san deebisa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa yookaan VOA'n hundeeffama isaa waggaa 75ffaa ayyaaneffataa jira. Ayyaana kana ilaalchisuudhaan afaanneen adda addaa VOA'n ittiin tamsaasamuun kadhaamsa gammachuu dhaggeeffatootaaf dabarsite daayirektarri Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Amandaa Benet afaan Oromootiinis akkana jettee turte.
Waggaa 75 fagaare.
Ayana kana alchisun gaffile wahilli kenya henok sammagzer DSF kadebi kennit amanda benet sagalen amerika yokan VON wagga torbata mishana fanna ayana fatajru kanatti kayottun defame milkesuf toftale yokan malawan qunnamte addadda fayedemudan odefannole tamsasusa kanittifufu tawu bachiste.
On VOA's 75th anniversary, we are totally
Ayana wagga torbata mishana fa VOA kana ilalchisudan odudduga amanama walabaf login qaban waggota torbata mishana darban akkuma tamsasa turre waggota torbata mishan gara fudu dura jiran keset kanu magochutti fufna akkadun fakiyat akka qama sagale amerikat isin walinis tae addunya kabro walin ennan dubaddu jalqabuma malif gazete situ tauf akkan murtesina yadachisa ittigafatamanutti kenname fiit ambasuf anis tae wahilon nikiya asna walin hojjetan qopofne jirra waggota torbata mishanan dufan akkan hordoftan afeera waggota torbata mishana fakeny ayyanifan
kannin walabumman presi keset tukam samanif mirgi walabumman dubachu keset tinkabajamne biyota ketiopia fertra keset qonni VOA malakkate naibsitus akkan jette.
I think that international broadcasters like Voice of America
maddeen oduu sadarkaa addunyaa akka sagalee Ameerikaa yookaan VOA biyyoota maddeen oduuf odeeffannoo amanamoo hin qabaanne keessatti qoonni isaanii qaawwaa sana guutuudha jedheen yaada. Walabummaa waa dubbachuu biyya keenya keessa jirutti gargaaramne lammiiwwan guutummaa addunyaa irra jiran oduu loogiirraa walaba ta'e kan madaalii isaa eegeef amanamummaa qabu akka argatan daandii isaa banuudha. Odeeffannoo walabaa akkasii naannolee jiran keessatti akka argachuu hin dandeenye nu hubanna.
Waa'ee hojii uumuuf teknoolojii odeeffannoo tarkaanfachiisuu irratti dargaggoonni VOA irraa maal eegu gaaffii jedhuuf ennaa deebistus akkana jette Amanda Banet.
A big part of Voice of America's mission is to tell America's story.
Kaayyoon VOA yookaan sagalee Ameerikaa inni ijoon jireenya Ameerikaa beeksisuudha. Kunis seenaaf jireenya Ameerikaa kallattii adda addaatiin beeksisuu of keessaa qaba. Aadaa teknoolojii Silikan Vaalii agarsiisuu dhaabbattootaaf sirnoota barnoota keenyaa gabaasaalee keenyaan agarsiisuutti fufna. Dargaggoonni hedduun naannolee addunyaa jiran baruudhaaf fedhiin qaban guddaadha. Sirni eegumsa fayyaa keenyaas hojiiwwan teknoolojii uumamaniif lubbuu hedduu oolchaniin kaguutame. Dargaggoonni meeshaalee teknoolojii wal quunnamtee harkaa qabdan keessumaa telefoona mobaayilaatiin odeeffannooleen tamsaasamu wanneen akkanaa of keessaa qabu. Sagaleen Ameerikaa tooraawwan odeeffannoo ittiin tamsaasnu keessatti kan isiniif dhiheessinu akkuma duraan abbootaaf haadhota keessaniif raadiyoodhaan tamsaasaa turre odeeffannoolee amanamoo walabaaf hirmaachisoo yoo ta'an itti fayyadamtu kanuma gochuutti fufna.
Nutis maamiloota keenya dhaggeeffatoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin akkuma waggoota 20 ol raadiyoodhaan dhaggeeffataaf itti hirmaataa turtan waggoota 75 fuuldura keenyaas raadiyoodhaaf daandiilee teknoolojii sabaayimaa yookaan walquunnamtee adda addaatiin nu hordofuuf itti hirmaachuu itti fuftu jennee abdanna. Baga ayyaana waggaa 75ffaa VOA waliin geenye.
Amchakas wajjirtan tonane raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti saatii hin qabnuuf sirba Stiivii Wonder kan isla irra keessaawwan kaa'uu feene hin taane mee qophiittan tu dabarra. Manidhaa qilinxoo Finfinnee jiru asiin duratti nama mani hidhaa kana gube jedhaniitiin nam 38 balleessaan himatan. Eegemmoo nam 121 itti dabalaniitiin himatan. Jara kana arda mana murtii fidan. Jari kunneen nu nam 121 mandikka tokko keessa dukkan keessa nu hidhanii jechuun mana murtii keessatti matee jedha abukaatoon isaanii. Abukaatoo jara kana akka ta'e obbo Wandimmuu Ibsaati jaalannee dubbisee waan jira gaafate.
Nama 121. Namni 118 naannoo akkasi dhiyaateera nama 32 hafeeyyu isaan kun mana yaalaa jiran jedhanii mannan itti dhiyaate akka mana gubuu lubbuu namoota 23 galaafachiisuu fi akkasumaanis qabeenya miliyoonatti lakkaa'amu akka manca'u jechuudhaaf isa 539 akkas seera labsii bara 1996 ba'e kan seera yakkaatti himataman jechuudha.
kanadura namoti soddomi saddeti himata maniru himanna kasiti malifi sanka na tursani refu fidu
nufis gati daga kun sala wolu mawlin dia tuka ba karu fakkatu de mikurwani tulfate tartiba tartiban jalaba sudafi himanna ni sadi garu almada wolu mafakkata kanama soddomi saddeti tispe kulile wolu mafakkata yechu da sababa kanagura ni nufille gati da
warri haaraadiya tan kuni warri dibbaaf digdami tokko mal jedan mana murti
gafawi qata mana murti tikkuba qiyatani dalme worra guutani kafana boora uffatani abban seera ol seenan akka seera tittin kaane yo kaane dabannu abban seera ta adaddacha jammarra jede himseenu jedani mali saawu diddanjennan namota seenya kanduani waqayyoon kadanna jedani kuni bataskaana moti masjida moti kadana kanan tauta jedani hindi dani tekaga murasa wi waka kadatani samboda gattani amma daddacci ofe gerre to koto ko kenefi kasi godina kanan godina daddacca kabajja o mawon jedeni amma leesan namni mulun waraka yaset yasina jedani hindi dani akin boda abukato tinille malje tangedani amma kae akabi fajar sumatiste akana mota kuda saddeti bakabwa isani sale tokofa amnya furi wol gargaru qanna abban sera sera kabaje bilisum madane qajelum madan nu gargaru qaba isinille wor shakamto tinimmo qajelum ma motisu mitise abukato tini cinina motisge isini falmachu da matin kesani nu gargaru qanna kanafu olantumma seera qaamni bira cabsee jira osoo jennutti nu seera olantumma seera cabsuu qabnu wanna manni murtee isiniin jedhu caqasa rakkoo kana garuu yoo wal jala caqasne olantumma seera kabajjine nuuf raawwatama manni murtee kun haga tokkoon qaama bilisaa jedhama isiniif poolisoota jidduu rakkoo jiru isiniif mana sirreessaa qilinxoo jidduu rakkoo jiru maaloo haga tokko carraa kennaafi isaani sa dubbatani ukkama mani jirani jedhe daddachi garuu yaada koo fudhanne achin booda irrattillee maqaa waamuun itti hufe maqaa nama 121 waamuun baay'ee dheeraadha abukaatoo seeraa qabdu jedhaniini gara kootiin namni 18 abukaatoo hin qabna jedhe namni biraallee namni 7 abukaatoo hin qabna jedhe namni biraallee namni haga 5 abukaatoo hin qabna jedhe inni kuuwwan abukaatoo keessan eenyu abukaatoo mootummaa isinii dhaabama ofii dhaabattan jennaan abukaatoon keenya kun amaanu'eeli jedha kun iyyasuus jedha kun geetaadha jedha kun mataa kootiin falmadheedha daddachi waan jedhu ollaalee amaanu'eeliin kun maal jennaan waaqayyo jedhaniini kuni bakka amantii nuti abukaatoo mootummaa yoo barbaaddan isinii dhaaba yoo hin barbaanne immoo nutti himaa jedhanii irra baay'een isaanii mataba keenyaan ofii falmanna abukaatoon barbaanne jedhanii inni isaan namni muraasaa immoo maatii keenyaan mari'anneeti jedhanii haala kanaan baay'ee fokkisaaf kan wal jeequ tureeyyu yaalame boodarra garuu manni murteedha gurraan dhala 21 akka haalli mijaa'ee jarri amma dhufin kunillee dhufanii mormii keessan ka sadarkaa duraallee akka dhiyeeffattan jedhee daddachi erga beellama qabameen boodatti lolli ka'e maaliin ka'a lolli gurra 21 kanallee nu jalaa fagaata jedhanii gaafii qabnaa wayyamaa jedhanii gaafatanii warri shakkamtootaa daddachi yeroon qabnu jennaan isaan muluu nuu qaanii sagalee tokkoon woxanii woxa isaanii kana daddachi dhiisaa jedheenii maal rakkoon keessan yoo jedhan namni muluunu afaan tokkoon mana tokko keessatti namni 120 hidhamnee jirra dukkana jirra sa'aatii 24 keessatti ifaaduu hin argannu rakkoo cimaa keessa jirra kun nuufaa hiikamuu kana mana murteetitti ajajannu kennu kanaaf kan fakkaatu yoo isaan kaasan manni murtee mee caqasaa hin jedheenii hindidanii mee caqasaa jedheenii hindidanii gaakee geessin diddani haga dallaksuu keessa kun isinirraa qabbanaa'u kan gurraan dhala 21 kun bitootessa 28 haa beellamamu simmeetiidhaan akkatti danfaa ta'u rakkoo hiikuu hin dandeenyu qabbanaa'u qabdan kan jedhu manni murteedha haala baay'ee suukaneessaadha kun hin galiniin abukaatoota ajandaa keenya doonu hin laalin samboodha nu hin yaale haalli gaafasanii daddachi baay'ee gammachiisaan turre xiqqoo tasgabbii dhabeen turre jechuudha.
Asirratti obbo Wandimmu namoonni kun mufannaa qabaachuu isaanii ibsaniiru ji'a tokko keessatti irraan caamu jedhaniiti ji'a kan biraa lammaffaatti dabaluu seeraare.
Tasuma seeraa nuti akkan gaafanne daddachi illee carraa nuu laachuu hin dandeenye iyyannoo afaanii isin irraan caqasnu baayyisamaan fudhadhaa jedhanii kobbeen akka galu nuun fakkadamu waraqaanni akka galu nuun fakkadamu bishaan nuun fakkadamu maatii keenyaa waliin geenyu. Iyyannoo keenyaan eessaa fuunee isinii kennina maali boraqata maal arganne iyyannoodhaan isinii goona kanjadu yakasani jarri kanarra kan kai da manni murteda tikko su kana ina tafakate hala gari dan ofsal qabbadae guya bellama san kabaju dide dia tokkotti dabale bitota sadidani sadeti tijire jechura akasera fitiola labu tokofa dera chulal lamafamo wani san gati mirga ga fatani sila dadatti ofse takase akabati tilale jarri ku mida boitira ka ibatu ragaye jede irelufu kamalu wan seran be garamu motiechu
nami dibito kof didamni kutato ko kesa taun sun mana hammam ga utaetu attamittin salpat
kuluma galatti mana soko kesa ukama mleji lahanje dumale jarri le ifine dete sasgabini juru treyu garu golake jiran kesa saati didam ya furi kesa daqiqa shani ol ifan arbatani balbalkidu tishufame mana dukana jira jani nu dorsi sanjedani namoota waan fixxanii isin finna jedhanii nu arrabsan jedhanii loogiin adda addaa kan sanyii laallee nurratti raawwatama maqaa sanyii keennaa tuqani nu arrabsan jedhanii kana kaasan gaa kana silaa qulleessuudhaaf tasgabbiin bu'uu hin dandeenye dhaddachi beellama maqabee addaan deemne jechuudha.
Baay'een isaanii abukaatoon barbaannu abukaatoon keenya waaqayyo jechuu isaanii sun abdii kutannaarraati moo maal sinitti fakkaatu?
Walumaa galatti gaa maaliidha bifa sadii tokko. Dadachi maaliif nurraa caqasuu didirraa kan ka'e dallalaniiti lammaffaa abdii kutachuun keessa hin jira sadaffaa immoo dhimma kana qindoominaanii ka'e jedhee mootummaan wanni nun hojjatin waan nurratti raawwachaa jiruun haqoom of keessa hin qabu kanaafu waan ta'an nurratti haa raawwatanii ibiddaa kana nuutii mooti kan godhe qaama biraati qaama biraa mootummaan odoo beeku numaaf nu hassasiisa kan jedhu daddarraaf dallansirraaf akkasumatti abdiillee kutachurraa kan ta'e kana gaa garuu haalli itti dhaggachi gaafasan isaan keessummeesse baay'ee gaarii nuti jechuudha.
Warri gubachuu mana hidhaa qilinxoo wajjin wal qabatee kana dura himataman namoonni 38 dararaan nurra ga'aa miidhaadhaa jechaa turan warri haaraan kunis isuma himatu wal fakkaataa?
Hundi isaaniitu tokkoma himatu. Maamiltoota kootis dubbiseera haala malee bakka ciisaan qabnu.
Attamitti rafu?
Akka isaan jedhanitti lukoo keessa naqannee rafnaa bakkeen ciisaan jiru bakka teenyu sanii odoo asiif achi shokshoo'uun dandeenyu waan walitti maxxannee teenyuufi akkanumatti taa'aa oollaa akkanumatti yoo ciifnullee tokko tokkorra cirkatee ciisa baay'ee dhibboodha. Kanaa mannaa duunu wayya kan jedhan sadagaa saddachillee haga tokko rakkoon kun akka hiikamu karaa abukaattoo keessaniitiin iyyadhaa jedhanii isaan namni abukaattoo qabu nama 121 keessaa yoo baay'ate nama 40. Kana gaa baay'ee walxaxaadha jechuudha.
Kana dura warra 38 sanarratti namni ragaa ba'e jira ragaan dhiyaate jira?
Hin jalqabamne. Dhaddachuu cufaadhaan laalama moo banaa taa'an jedhu irratti amma mormiin qabanu. Gurraan dhala 22 irratti jala murtee kenna jechuudha manni murteedha.
Namoonni gubachuu mana hidhaa qilinxoo wajjin walqabatee duraan himataman 38 warri amma 21 hundumti isaanii mana hidhaa gubachuu sana dura himannaan kabiraas kan irratti dhiyaatedha miti?
Dhugaadha. Himannaan musliimaa jira. Shororkeessaan jira yakki adda addaa jira kan kanan fakkaatu namoota adda addaati gaasafa adda addaati garagaraa walitti suutan garuu baay'inni keessaa oromoo ammallee.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebiinaa laattaniif hedduu galatooma.
Isinillee carraanaa laattaniif baay'ee galatooma.
Tamsa kasuu jirtan tun raadoonii VOA sagantaa afaan oromooti qophiiteen fixachaa yaa'u jirra. Adootan jennu VOA'n dhaaba miidiyaa mootummaa Ameerikaa afaan kurnyi hedduutiin waan jira addunyaatti mu. Miidiyaan kun ganna hedduun duratti hojii jalqabee waraan addunyaa lammeessoo irratti hojii jalqabee jechuu bara tokko gara afaan 70 hojjate amma immoo afaan 40 wayitiin hojjechuu jira. Ganni 75 sun VOA'n afaan gargaraatiin hojii jalqabee ardiroola afaan oromoo gargar 20 keessatti hojii jalqabanii. Tan fakkaatti kanaafuyyuu happy birthday VOA baqa dhalatti jennore Stevie Wonder waliin gam kennaa nagaa keessa nuu bulaa qophii boriitiin wal agarra VOA happy birthday baqa dhalatti VOA.
Just how much we love you.